kwanza naanza na dua. Namshukuru Mungu kunipa wewe, yule mbwa angeniua. Yeah. Haya kutoshi maua tu baby. Vitu vyote nitakupa wewe, uzidi kujishaua. And you know that I'm so crazy over you. And you know that anything you want I could do. And you know that I don't know what to do. Baby, you know that hakuna tena mimi without you. Yeah.
Baby boo boo.